gonna make it on, so Jesus, come on. Everybody, come on. Ay, 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 ay. Uwe, ni mwama imara, cheme. Wewe ni mwamba imara, jemedari wa vita. Bwana Yesu, Bwana Yesu, twalisifu jina lako. Kumaanisha hili Ese.
Jina lako lina kuaminiwa, lina kuaminiwa, haki yakimbilia na kuwa salama. Jina lako lina kuaminiwa, lina kuaminiwa, jina juu ya majina yote.
Hakuna jina,
hakuna jina lingine, nitupa sala kwa kuniwa kwa lupi.
Hila jina, one more time say, jina lako lina. We're gonna choose, come on. Everybody sing, choose.